bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose n'ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Kuba twumvira kuri radio zanyu telefone zigendanwa cyangwa se mudasobwa mwese mbahaye ikaze. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Ku bakurikiye ibiganiro bigitangira mwagiye mwumva abantu batandukanye batubwira ibyo babayemo, ibyo babonye, ibyo abo bantu bumvise bagiye batubwira ahantu hatandukanye. Abenshi muri mwe mwari mwumvise bwa mbere mu buzima bwanyu. Uretse umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali, twumvise cyane, twavuze cyane ku mujyi wa Ruhengeri. Ni umujyi warimo gereza idasanzwe ndetse n'urukiko rwaburanishije abahoze ari abanyapolitiki baje kuzimira bishwe mu buryo bukiri amayobera. Mu biganiro byashize twatera ijisho ahitwa Nyamagumba, ni hafi y'iyo gereza ya Ruhengeri. Abagiye icyo gihe mu biganiro byacu bumvise ayo batubwiye. Uyu munsi turajya ahandi hantu hazwi mu mateka y'u Rwanda. Havuzwe kuba harajugunywe bamwe mu banyapolitiki bishwe aho nahitwa mu Rwabayanga, ni mu karere ka Bugesera hafi umupaka n'u Burundi. Uyu munsi kandi turabafungurira ku bijyanye n'urukiko rwaburanishije Major Theoneste Rizinde na bagenzi be. Ibyo bashinjwaga mwagiye mubikurikira mu biganiro byashize, ariko ni bike. Uyu munsi murumva n'ibindi ndetse n'urwo rukiko. Nongeremo ijambo mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana atugezeho ikiganiro nyirizina. Veniste, mikro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku rubanza rwaburanishijwe abakekwaga kuba baragize uruhare mu iyicwa ry'abanyapolitiki bafashwe nyuma ya kudeta muri 73 yavanyeho ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere y'u Rwanda ya Perezida Nyirigori Kayibanda bugasimburwa n'ubwa Juvenal Habyarimana. Abakekwaga mu ikubitiro bari 12 ku isonga hari Major Stilizinde wari umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza. Urubanza rwatangiye ku itariki 29 Kamena umwaka w'1985 rubera mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri, ubu ni muri Musanze. Ndifuza ko byumvikana neza. Major Theoneste Stilizinde yaburanishijwe inshuro ebyiri. Iya mbere yaregwaga kuba yarashatse guhungabanya umutekano w'igihugu, kuba yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Urwo rubanza rwatangiye ku itariki ya 17 Nzeri umwaka w'1981 na rimwe rurangira ku ya 24 Ugushyingo umwaka w'1982, nyuma y'amezi 3 n'iminsi 7. We na bagenzi be baburanishijwe n'urukiko rurengera ubusugire bw'igihugu ku dossier Hotel de l'Etat rwashyizweho mu mwaka w'1975, nyuma ya kudeta rukaba ari narwo rwaburanishije Perezida Nyirigori Kayibanda. Perezida w'urukiko yari Simoni Ntahumvukiye, abacamanza bari Major Stanislas Mayuya na Commandant Innocent Rwanyagasore. Ababuranaga uko ari 22 basabiwe igihano cyo kwicwa, ariko Theoneste Rizinde na Alphonse Marie Kagenza nibo bagihawe, abandi bahanishwa gufungwa.
Washington, ijwi rya Amerika.
Uru rubanza rukimara kurangira nibwo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wa Amnesty International wahagurutse usaba Leta y'u Rwanda ko abakatiwe urwo gupfa bakwemererwa kujurira. Mu bushakashatsi Ijwi rya Amerika yakoze yifashishije ibyegeranyo binyuranye by'uwo muryango, yasanze mu mwaka w'1981 n'umwe Amnesty International yarabonye amakuru uko hari basirikare bafashwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi 1974 nine bagacibwa urubanza mu kwa gatandatu muri 1974 nine baregwaga kuba barashatse kwica General Major Juvenal Habyarimana igihe yari ministre w'ingabo mbere ya kudeta. Amnesty ivuga ko urubanza rw'abo basirikare rutigeze rushyirwa hagaragara ko bafungiwe mu rutunzi ingoma muri gereza ya Ruhengeri uko bagira kuri 30 baguye muri iyo gereza ya Ruhengeri kandi ko kugeza mu mwaka w'igihumbi 1981 imiryango yabo yari itaramenya irengero ryabo. Nibutse ko nyuma ya kudeta muri 1973 hafashwe abasivili n'abasirikare mu cyegeranyo cyayo cy'umwaka w'igihumbi 1986. Amnesty International ivuga ko nubwo abamenyekanye ko bishwe ari 56 umubare w'ababuriwe irengero ugera ku ijana kandi ko ababigizemo uruhare barenga abahamijwe icyaha n'urukiko rwateranye mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi 1985. Kuva ibi biganiro byatangira nababwiye kwipfundo ry'ikibazo cy'abaguye muri gereza ya Ruhengeri bari abayobozi batandukanye bo muri Repubulika ya mbere ikiri mu rubanza rw'abarizwe kuba barabishe. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndifuza kureba uko urwo rukiko rwashyizweho nibanda cyane ku bari barugize.
Umwe yari umudansirografe yitwaga Dromovisimas, ndabyibuka cyane kubera ko yari umudansirografe kandi yari ageze igihe kujya kuri rosese.
Murumva umushinjacyaha mukuru muri urwo rubanza umwe mu bahamijwe icyaha Stanislas Biseruka nawe ni umutumire wacu.
Yari umuntu washaka gukora ibintu bye tuzwa ara perfection ngo chef amumoneza buri gihe.
Turanyarukira kandi n'umubu rw'abayanga aho bamwe bifuza ko hazashyirwa urwibutso rw'inzirakarengane zahajugunywe.
Twari dutuye ariko abandi bari barahagiye ntibamenya kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasaze kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati barebe bashema abantu
muri isanga. Ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Nkuko nabibabwiraga mu kanya Major Tony Sirizinde na bagenzi be bamaze guhamwa n'icyaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, umuryango wita ku burenganzira bwa muntu Amnesty International yasabiye Tony Sirizinde na Alphonse Mali Kagenza ko bahabwa ububasha bwo kujurira ntibicwe. Ariko ibyo ntibyaba, turi mu mwaka w'igihumbi 1981 numwe mu mpera z'umwaka. Nyuma y'imyaka ine Tony Sirizinde agaruka mu rukiko mu Rwanda rw'iremezo rwa Ruhengeri aregwa kwica abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere. Urubanza rwatangiye ku itariki ya 29 Kamena umwaka w'igihumbi 1985. Harigwa abantu 12 abacamanza bari bantu ki mbere y'urubanza, baturutse he, bashyizweho bate, bafite ubuhe bushobozi n'ubunararibonye. Ngibyo ibibazo nshaka gusubiza nifashishije umuntu wabikurikiraniraga hafi uvuga ibyo yabonye azi. Ni Madame Aurea Mukangabo mu mwaka w'igihumbi 1984 yarashinzwe abakozi inkiko na pariki muri Minisiteri y'Ubutabera, ubakora akazi ko kunga abantu mu Bubiligi akaba n'umwunganizi mu mategeko mu Rwanda, ikazi ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Bwana Jeanette Nsengimana kuntumira muri iki kiganiro.
Nk'uko nabivugaga mu kanya, rurya rukiko rwaburanishije Lizinde na bagenzi be rushyirwaho umwari muhari, abantu bari bagize urwo rukiko baturutse he?
Nagiraga ngo tutore nazo kuko twebwe twashyiragaho abakozi b'inkiko na parike, haba abacamanza haba n'abakozi bandi, ariko ntabwo nashoboraga kumenya ko bashyiriweho kugira ngo bazaburanishe urwo rukiko muri urwo rukiko rwari rwa bagenzi. Gusa nyuma nyine niko byagenze, nibo baruburanishije.
Mubashyiraho se mwabashyizeho baturutse mu zihe minisiteri? Barimo bavuye se muri Minisiteri y'Ubutabera bose barabacamanza bari bantu ki?
abacamanza baburanishije ruriya rubanza perezida w'urwo rukiko icyo gihe yari visi perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwo ku Kabaya nyuma ahabwa intera yindi aba perezida w'urukiko ashyirwa mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwitwaga rwa Ruhengeri ari narwo rwaburanishije nyine urwo rubanza abandi bacamanza umwe yari umudatirografe yitwaga Doromodisimasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari ageze kujya kuri rotrese hanyuma undi
uretse gato mushyira umudatirografe mu mugira umujuje mu mushyira mu rukiko nka ruriya ubwo bisobanura iki
ntabwo njyewe nabasha kubisobanura kuko njyewe ntabwo nasobanukiwe impamvu twamushyize mu bacamanza kandi amategeko ntiyabyemeraga ubundi muri 1982 igihe habaga ivugururwa rya sitati y'abacamanza abari basanzwemo bagizwe abacamanza hari uburyo ndetse itegeko ryabiteganyaga ariko nyuma yaho ubundi nta muntu wabaga adafite nibura amashuri ya imanite ibyo twita rezo imanite amashuri atandatu yisumbuye cyangwa arindwi washoboraga kwinjira mu bucamanza ntawe rero ntabwo yari abyujuje ntabwo yashoboraga kuba umucamanza
ni nde wamutoranije
yatoranijwe minisitiri niwe wavuze ati amazina ntaya hari poromosiyo zagomba gukorwa inama nkuru y'ubucamanza twagomba gutegura ubwo nyine n'abo ngabo nawe yaje
ariko ikidasobanutse ni nko gufata umuntu ukanyamigezi ukamuzamura mu ntera ukamuha gutwara gari ya moshi
ndumvise ari byo yego ariko sinabisubiza ntabwo nazisubiza kuko nk'inama nkuru y'ubucamanza abari bayigize bari benshi ntabwo bigeze bavuga amatesungu ya jake ntabwo babyibajije
reka dukomeze utubwire abari bagize urwo rukiko mukanya wavuze perezida wari urugize ntiwamuhaye izina nahoze nshakisha yaba ari uwitwa Bareberaho Aloyizi
ndumva ari we niwe wagizwe perezida w'urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri ndumva undi wa gatatu ashobora kuba ari yitwa Bitagahe hashize imyaka myinshi reka umuntu aranibagirwa
birumvikana
Karoli kandi urwo rubanza sinzi ufite ngo menye koko niba ari we ariko ari we yewe yari perezida w'urukiko rwa kanto hanyuma aba ari we bajyana mu by'iremezo hanyuma ubwo undi wagiyeyo nyuma y'uko abacamanza babanza kubasinyira ni umugrefiye
Grefi yaba ari ngombwa mu manza zose uwo grefi yari nde
ntabwo hakoze grefiye abagrefi bari basanzwe mu Ruhengeri ahubwo hari umuntu wakoraga mu service de renseignement wari maneko niwe wavuye muri sitati yarasanganywe y'umukozi wa administration centrale mu mbabare ko mvuga mu gifaransa ariko nta yindi terme ndi kubona noneho aza ubundi abakozi ba administration centrale bagengwa na minisiteri y'abakozi ba leta ariko ku guhera muri 1982 minisitiri w'ubutabera yari afite uburenganzira bwo gushyiraho abakozi b'inkiko na parike batari abacamanza kugera ku rwego rugera kuri directeur ku buryo rero niko byageze uwo nguwo ava mu bakozi ba leta aza mu bakozi b'inkiko wa parike noneho rero minisitiri w'ubutabera amugira grefiye ashef dokuru apel amuha amujyana mu rukiko arakorera ku igarade iri hasi amujyana muri mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri
ahangaha ariko naho ndagira ngo humvikane yenda uramponda sinoga ndongera nkubaze umugrefi ukora mu uri maneko avuye mu mwanya we ajya mu mwanya wo hasi aza mu bucamanza agirwa grefiye ku rubanza rukomeye nka ruriya ibyo bintu byo birasanzwe
oya nyine ntabwo ari ikintu gisanzwe niyo mpamvu ntibyibuka kubera ko ntabwo bisanzwe grefiye
abari greffier wa cyangwa amposite hazina kama karite akari ariko icyo gihe byari bidasanzwe ntabwo byari bisanzwe kubera ko minisitiri mugema nakimara kuba minisitiri w'ubutabera we mu nshingano yari afite hari ugutuma ruriya rubanza rubaho ibyo yakoze abikora akurikije yenda amabwiriza yari yahawe ariko njyewe ntacyo nabivugaho niba byari byiza cyangwa niba byari bibi ubwo nibyo ubwo buryo we yari yabonye
mu bantu bose umbwiye haraburamo umwe ntabona kugira ngo urukiko rube rwuzuye ndaburamo umushinjacyaha mukuru
umushinjacyaha yego icyo gihe nabwo nyine umushinjacyaha procureur wari uhasanzwe ntabwo ari we wafashe urubanza ahubwo hagiye n'undi mushinjacyaha witwa Bushishi ndabyibuka ko yahawe imitasiyo akava aho yari ari ndakeka ari ikibungo hanyuma akagurana n'uwari uhari akajya mu Ruhengeri
uriya Mukangabo ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika ugasobanurira abatwumva uko abari bagize ruriya rubanza rwaburanishije n'izinde na bagenzi be aho baturutse icyo bari bashoboye gukora n'ubutumwa bahawe kurangiza urakoze cyane
murakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza
umunsi mwiza namwe mwumvise abari bagize urukiko rwaburanishije Major Theoneste Lizinde na bagenzi be 12 bareberaho Aloyse wari president Ladislas Nyirarwinshi Greffier umwanditsi na bitabwahe Charles Juji umucamanza mbibutse amazina yababuranaga Sembagare Theodomie Stanislas Biseruka Butsitsi Alphonse Bilizande Andrea Karahani Pierre Desiré Sebahunde Jean Maurice ntibande ba Joachim Degué Alphonse Nkudabagenzi Paul Sechugu Mpano Musingo Désiré na Limenyufite Philippe umushinjacyaha mukuru yari Mathias Bushishi kugira ngo tubahe amakuru y'umwimerere twaramushatse turamubona atuye mu gihugu cy'Ububiligi nabo tumuhaye ikaze ku Ijwi ry'Amerika
urakoze cyane
nagutumiye kubera yuko wari umushinjacyaha mukuru igihe urubanza rwarizinde rwaberaga mu Ruhengeri nagira ngo mbere yuko dutangira washyizwe muri urwo rukiko ryari byagenze gute
mbere yuko dutuvuga itangira kuburanishwa mbere yaho ubundi nari muri ikibungo hanyuma mbona mitasiyo injyana mu Ruhengeri hageze rero bakambwira yuko mu madosiye muri nayo harimo n'idosiye ikomeye nyireba abantu ngo bishe abanyapolitiki ubwo rero bambwira guhagarika ibindi nkabanza nkasoma iyo dosiye kuko atari byo wayiteguye yari yateguwe na procureur general Kayibanda niyo nawe wayoboraga parike general yo mu Ruhengeri yarayimpaye ndayisoma ariko igihe cyari gitoya ntabwo nashoboraga gufata ibirimo byose ku buryo nyuma y'imyaka myinshi ishize ku buryo nakubwira ngo hari icyo nibuka
byari ibintu bisanzwe yuko umushinjacyaha yimurwa agahabwa dosiye ikomeye nk'iriya mu gihe gitoya igihe baguhaye wasanze gihagije
ubundi iyo umushinjacyaha yimuwe aba agiye ahasanga amadosiye nubwo aba atarayakoze atari we wayateguye ariko idosiye yateganyijwe kuburanishwa afata umwanya wo kuyisoma noneho akasangiye mu rukiko yaracishijemo ijisho kuko ubundi idosiye imaze kwigwa aho yashyizemo imyanzuro ku buryo nyine iyo myanzuro ariyo ujya kuvuga mu rukiko niyo umushinjacyaha avuga mu rukiko ni ukuvuga yuko niyo ngiyo yari yateguwe imyanzuro ihari ariko bifitwe na procureur general Kayibanda gusa kubera ko gira habaga harimo imyanzuro nzavuga ku munsi wa ngombwa nyine iburanisha rirangiye kibazo nagombaga kuyiburanisha nkuko naburanisha ibirenge zose ntateguye akoreye ni ukuvuga ko umushinjacyaha hari ubwo agenda n'idosiye atarayisomye agakurikira mu rubanza uko baburanisha ariko fendefe kuko aba afite uyu myanzuro yateguwe arangiza akayisoma dosiye barayimpaye njya guhagararira ubushinjacyaha arangize turangije barayitwara ku buryo nta n'ikopi yasigaye wenda muri parike ngo mbe naricaye ngisome nitonze ngire icyo nsigara ndareka bahise bayitwara ku buryo nyine nta kintu nibuka
bahise bayitwara bande bayijyanye he yabigumanye iwe mu biro bye yabyohereje I Kigali byagiye he
ntabwo nabimenya kuko kumva procureur general ntabwo yashobora kumbwira ngo ndayijyane ahangaha ngiye narangije ndayimusubiza kuko niwe wari warayinisiye aba yayijyanye niba yari muri karasomba general iyo muri parike general nyine simbizi
hari ikintu wagombye kuba wibuka uko Lizinde yaburanye tubwire Lizinde aburana yemeye iki yahakanye iki
Lizinde bamubazaga yavugaga ko ntawe byari busubize batazanye perezida Habyarimana wahagararana kandi perezida Habyarimana ntabwo yari muri dosiye ntabwo yari telefoni yamwe n'abandi ubwo rero nta kuntu bajyaga kumuhamagara atararizwe akamubwira wewe perezida w'urukiko akamubwira ati ntabwo duhamagara Habyarimana ntabwo aregwa muri iyi dosiye akamubwira ati nimutamuhamagara nanjye ntacyo nirirwa mvuga ati ko byose niwe bireba basi
icyo gihe mwabigenzaga mute mwarakomezaga mwarahagarikaga mugahamagara I Kigali muti tubigenze gute byagendaga gute
ega n'urukiko ruba rubishinzwe ntabwo minisiteri y'ipubulike umushinjacyaha ibyo ntabijyamo kuko ababurana baburanira urukiko umushinjacyaha aba ategereje kuzahabwa ijambo akagira icyo avuga kitagira icyo asobanura ntabwo rero kuvuga ngo urubanza rurahagarara cyangwa rurakomeza byategekwaga na perezida w'urukiko urangira kongera ukamubwira bati niwaba udashaka gusobanurira iyo ngingo ubwo turakomeza tujye ku zindi niba nyuma perezida yarahamagaraga wenda akagira ibyo asobanuza bye ntabwo nshobora kubimenya
uvuze ibyo kuba utarakoza nkeke kuri iyo dosiye ariko iyo ndebye abantu batoranyijwe kuza kujya mu rukiko biragaragara ko benshi muri mwe mwari mwaturutse hirya no hino kandi mutaziranye ni ibintu byari bisanzwe ko hashyirwaho inkiko zigizwe n'abantu bataziranye mu gihe nka kiriya
hari n'izindi mitasiyo sijye wari wayibonye njyenyine ngezeyo hari amadosiye yari ahasanzwe natangiye kuyaburanisha hazamo iyo ngiyo nayo bambwira guhagarika yandi nkabanza nkasoma iyo ngiyo kugira ngo kuko ngo yihutirwaga nubwo nubwo bayandi ndahagarika nsoma iyo ngiyo ariko wumva igihe nari mfite ni gito ntabwo nashoboraga no kurotona amazina yari arimo ngo ubungubu niwe yambwira ngo nibukiye umuntu uko byari bimeze ntabwo rwose ishobora kuzibuka ubwo iyo umuntu asubije amaso inyuma wenda nk'ubwo ngubwo bivuga ukumva ko abandi abo bacamanza bari bageze urukiko nabo bari bahaje vuba wenda ubwo birumvikana yuko izo mitasiyo wenda bazikoze bashaka gushaka abacamanza bashyashya barusamo ariko ntabwo umuntu yashoboraga kubimenya kuko ntabwo bagusobanurira iyo baguhaye imitasiyo ntibagusobanurira ngo dore mbamba yiguhaye
iyo ushubije amaso inyuma ukareba uko rya rubanza rwaburanishijwe ukareba ibyemezo byarufatiwemo waruhari nk'umushinjacyaha mukuru usanga warakoze akazi kawe uko wagombaga kugakora usanga ibyavuyemo biguhesha ishema bibereye igihe n'igihugu cyaburanishaga abo bantu
kuko procureur général ni wari ushinzwe iyo dosiye konkwizio yateguye niyize nta n'icyo nashoboraga guhindura ndi umushinjacyaha mutoya kuri we ntaho nahera mvuga ngo dosiye yakozwe nabi cyangwa se yakozwe neza njye ndakoze umurimo wanjye gusa nta kindi
Bwana Bushishe Matias ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa.
Nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru cya Leta y'u Rwanda Imvaho numero 591 yo ku itariki ya 8 kugeza ku ya 14 Nyakanga 1985 yandukuye uko urubanza rwagenze abiriguye aribo Lizinde Biseruka Cyarahani na Sembagare bavuze ko amategeko yo kwica abanyapolitiki bayahawe na Etat Major biri ku rupapuro rwa gatandatu Imvaho ikavuga ko imyiregurire yabo ishingiye ku mafaranga yapima agahimbaza musiki ngo tamajoro yaba yarahaye abantu bishi mfungwa iki kibazo twakibaje Colonel Laurence Rubuga mu biganiro byatambutse ibisobanuro yatanze mwarabyumvise muri make yabwiye Ijwi rya Amerika ko amafaranga yatanzwe yarayo kugurira ibiryo bishyushya abasirikare bajyanaga imfungwa aho zagombaga guhatirwa ibibazo interrogatoire mu kiganiro cy'u Shize icyo kibazo nakibaje Colonel Stanislas Biseruka igisubizo cye mwaracyumvise nabijeje ko ikiganiro nawe gikomeza uyu munsi dore ikibazo cya mbere namubajije iyo wumvise ibyo Serubuga avuga yavuze kenshi hano ku Ijwi ry'Amerika akavuga ati biriya bintu ni Habyarimana wari ubizi ni Lizinde wari ubizi ni Kavaruganda wari ubizi abo bantu bose bari kubashobora kumenya we ntabimenye
aka serubanza bukabije ndo umaje vita majoro kuva dari mana yafatu yaba prezida kugeza ejo bundi ngo bako abapansa nejo bundi ariko abaye prezida ngo ingote ndo kugura iriya arume umuziko yari fatwa yari fitwe ankete n'abafite n'abantu babi ejo na kivuga na dari mana atandi urufi ya rumake ndo se yashaka kuvuga ko atabizi ko tushuka bi umva kubishoboka bitewe
nta kuntu abasirikare bari kufata abanyururu ngo babajyane ku Gisenyi abandi basirikare bavana ku Gisenyi babazana mu Ruhengeri chef d'état major atabize kandi basirikare bavuye muri circonscription imwe bajya mu yindi
tena ya kanu kamwe ugomba kumenya bari abantu bafite network tebwo nakubwiye ko hari abakiriya bajyaga barwanira inda yari ya mpita goshi hari umugitondo nka saa tatu saa yine umutegane kandi iraje ngo irinda da plan mbere ko habaye incida ayiriyi ngo atara pole kiri ngo bishobotse pa ne mu contact bishobotse zite ntabona narimba avuga ni sefu kimura projekto yuri feranceso z'abasirikare kandi kuko niko byagendaga ndabona umuntu akantu kabageraga ngo na gato badasaba kubabaza
uriya Dr Hakizimana Cipriani wajyaga muri gereza akajya kwemeza ko abantu bapfuye waramwumvise ubigize umenya amakuru ye uwo muntu uramuzi
icyo makuru mbyumva ndimwe muri kubimbwira urukumva icyakora icyo ndi gusa tutundi bi yari yuri akinyene ndio mbwira ko ngiye umbwira ite mwanyaje batahagaze kuko iri ngira generation mwaje je mpa ndio nahagaze ho ni buhari Dr Kinyene azi arebe ni president politique araba araza ndamuherekeza arareba empire abaza ko ameze ni kitusa agenda kwa dipoti arangiye arataha ku mugoroba video ni kubira ko nayo ahagaze uko nagiyibone yewe
mujya muri prison niba wibuka neza abo bantu yabonye akingeneye nkabo wibukamo wavuga uti yabonye nzanana yabonye munyaneza yabonye bizimana yabonye kalisa abo wibuka niyo baba babitanga bato wariyobaraga Ruhengeri mu gihe Lizinde yategekaga ibiro bikuru bya Rasenyoma ari major Lizinde nkuko tumuzi Lizinde mwarafunganywe mwarabanye Lizinde mwagize imana inkotanyi zibavana muri gereza muri kumwe mujyana mu nkotanyi muratahana mu gihugu Lizinde uramuzi Lizinde ibintu bamuvugaho nibyo baramubeshyera niki yakubwiye
ikintu nge ngo itse tukaje kwa nyo urabyumva yuko nge ngo gire Lizinde yari umuntu washaka gukora ibintu bye tuzwa ara perfection ngo shefa amubone neza buri gihe ukumva hano kwa detaye nakubwira tundi nakubwira atendeze kuvuga ariko nicyonzi nuko buri gihe we susiye yari kugira ngo shefa atagira akantu kamwe amubona ukumva saprase tetamiyeri nkuko imisi mu Rwanda donko uko nyine yakora nawe kugira ngo nyine mbese atagira akantu kagatutsinda we mutware we amubona donko sutu yashaka kugira ngo buri gihe agire ikintu mbese toujours il y a une perception papa va dire enfin la vie il fait du cash ça donc on peut dire comme ça mais c'est alors mais c'est ali entre temps entre très bon contact avec son chef il dit qu'on dit qu'il y a quoi la gavurie na hivi ni kufuga hali hindi siya kijenji etezi kita kumutandota hangu donko nui donko sosu siya liyezi yuko antrebonte ya mafekswe
chefu ya mubgira gibja gumba gukora kabikora
nakukira ko sosu si ete no mire executa posibu do son chef rukumba kani kuni kuja jenzi yata jase vijia nago yuko za mrea miaka mila serivisi ya ima zemu
uwit kwa Alphonse Butitsi yaru musuzo fisiye Lizinde amwandika avuga yuko ari mu bantu babe executa bagenda bica abantu
ndabuze tugiye hari abari abantu babaga mu pi muri police bafite amategeko hejuru utiko ndumwe utagiye cyakugeta hawe shambarwa amategeko kuko n'aba polisi bose bashyize imbaraga mu gutabara
ndakize Lizinde mu nyandiko mpamya ko ariye kuko nayihawe n'uyu yayishigiye avuga ko wowe biseruka havuga intore Rwangirahe na Nzabarirwa mwese mwari abasirikare mufite piti rya komanda mwahawe amabwiriza yo kwica imfungwa zari ku Gisenyi no mu Ruhengeri ibi ngibi Lizinde n'ubyandika
wenda peut-être yabyanditse pour étayer cyangwa se pour peut-être habiller des déclarations ariko ndumva iki kintu kivu kimara pone ahubwo ndikuvura ukubwira amakuru menshi ahubwo c'est vrai ukubwira amakuru menshi ngo urete ko nende peut-être à partir du jingle je fais peut-être essayer de dukora investigation ariko bahagije ariko kivu kimara pone
donc aba bose ntabwo bazi Rwangirahe ni wawe ndi wagusimbuye amfete wa mu gihe utari uhari komanda Rwangirahe ni wawe ndavuye muri leta major aje kugusimbura baragiye muri Aziya hanyuma havuga izore we yabaga ku Gisenyi
urumva rwanyerewe ni we rwanyerewe ni we afite wari yakoraga muri mitamita major njyewe kandi ubu bari kuzi akompanyera ministre de la défense njyari nzi yuko nitagiye kukigira mbona joe
kandi ugarutse uvuye muri Aziya usanga abanyapolitiki barapfuye abandi bose bari bagihari Koloneli Biseruka uyu munsi nk'ubu ngubu uwaguhagarika imbere yabari yabana b'imfubyi babari abanyapolitiki ndetse n'abari yaba bagore babo bakakubwira bati gira ijambo babwira nk'umuntu wari uri mu Ruhengeri mu gihe bari bahafungiye wababwira irihe jambo
kinubwira kandi nawe kizagufasha mu buzima bwawe ikintu kimwe ikintu Yezu yasize aturaze mu rukundo ntitumva rero uriho ntange pararaje ubu niho ntange kumva uburemere bw'iryo jambo afite iryo kitose ubona turimo kivurugutamwo ndibi ndibi kibaho nako rukundo ntange kimwe urumva nabwira ni mugerageze kugira urukundo kandi muzanuruge nawe muzabyara bose kuko sanga mu nta kintu isiri umwanda nicyo nkubwira na kindi nicyo nabwira kandi ntacyarekana na gisinya
Colonel Biseruka ndagushimiye cyane
Washington Ijwi rya Amerika
mu rubanza rwabereye mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Ruhengeri urukiko rwemeje ko abisha abanyapolitiki bakoze uko bashoboye bagahisha abategetsi uko babishe ndongera nifashishe ikinyamakuru imvaho nimero 591 urupapuro rwa gatandatu aho ivuga iti umugaba w'ingabo wungirije ndamuhizina ni Colonel Laurent Serubuga kuko icyo gihe imvaho ntiyabivuze ntiyigeze amenya uko abo bantu bishwe iti Lieutenant Habyarimana nta mfungwa yigeze avana ku Gisenyi ngo ajye kuziroha mu Rwabayanga hano ku Ijwi rya Amerika mwumvise ko Colonel Laurent Serubuga yabonanye na Lieutenant Habyarimana mbere y'uko yikira abantu mu Rwabayanga nk'uko byasobanuwe ariko nanone radio Ijwi rya Amerika ntiyabahamiriza za ukuri kwabyo mwaramwumvise se Rubuga avuga uko yatangajwe nuko Lieutenant Habyarimana yoherejwe kwiga mu Bubiligi amaze kwica abo banyapolitiki ibyo nibyabaye kuva icyo gihe Rwabayanga yongeye kwinjira mu mateka mabi yahekuye u Rwanda nyuma y'ibyayivugwagaho mu nsigamigani indahiro ndetse n'umuco nyarwanda mu buryo budahishema ikiremwa muntu budahesha ishema umunyarwanda Rwabayanga kaguhe mu bigogwe irimbi rya Gisenyi na Nyamagumba havuzwe ko ariho hashyinguwe abahoze ari abanyapolitiki ba Repubulika ya mbere mu biganiro byacu byashize Ijwi rya Amerika yasuye Nyamagumba tubabwira uko iteye n'ishusho abahagiye bakuyeyo nyuma ya Nyamagumba radio Ijwi rya Amerika yifuje ko mwafatanya urugendo rwo guterera ijisho mu Rwabayanga nanone mu ndorerwamo yarwo nta mashusho tubereka ntituri television twoherejeyo mugenzi wacu Eric Bagirubusa ukorera mu Rwanda Eric
ndagushimiye cyane wowe Venuste Nshimiyimana kuri uyu mwanya mu kiganiro muri Isanga ntabatindiye rero nk'uko ari umaze kwibwira kurikira ikiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika koko nagiye ku rwobo Rwabayanga ruvugwaho amateka maremare nkigera ahitwiranira mu karere ka Bugesera nahise nuriye ipikipiki njyana ku rwobo Rwabayanga rwakunze kugarukwa cyane ku mateka twerekeje hafi ku mupaka wa Gasenyi Nembo uhuza u Rwanda na Burundi
kuva twinjiye ku Rwabayanga hari bifatango myinshi
bivugo akabara akarari k'intumwa
Nyuma yo gusobanurirwa amateka make kuri urugo rw'abayanga byabaye ngombwa kumenya niba aba bana barwijambaguza mu hari cyo baruzi
umwana aha ngaha ngo bahita ngo wowe ufite imyaka ingahe 17 wamenya gute ko ari rw'abayanga
urumva ngo ababyeyi mu Rwanda rwa hambere sebo babitubwira
none se hari amateka mwigeze muhamenya hano ayahe
niko bafitaga abakobwa bakabaruha mu rwego rw'abayanga batwenda z'ibinyenda
wabibwiwe nande
n'ababyeyi bacu
uretse ibyo nta kindi wigeze uhamenya
nta bindi nigeze mpamenya no muri jenoside ngo bagendaga bafata abantu ngo bakabaruhamo yavamo bakamutema
ninde wabikubwiye byo
n'ababyeyi
bacu nane muza kogeramo ntabwo wamuba mufite
iyo uri wenyine ugira ubwoba ariko uri kumwe n'abandi ntabwo
bumva nk'ubwoba wagira bwashingira kuki ubaye uri wenyine
umva nkinya nk'abazimu nk'abadayimoni wenda nk'abantu bagiye baruhamo baterekeranye
mwese muri gase muzajya kwiga ryari se mwese mwiga mu mashuri yisumbuye none se ndabona muri na n'utubido n'utujerekani amazi ya hano murayavoma bigenda bite
amazi ya hano cyangwa se tukayakura
ntabwo muyatekesha urugobo rw'abayanga ruzwi mu mateka y'u Rwanda ko mu bihe byo hambere bahaciraga ababaga batatiriye igihango ndetse n'umuco nyarwanda by'umwihariko abagore bavuga ko bajyaga abakobwa batwaye inda zitwaga izindaro babacira muri uru rwobo na nyuma mu 1973 kuri kudeta yaranze u Rwanda muri Repubulika ya kabiri havuzwe abanyapolitiki batawe muri uru rwobo. Uru rwobo rero ruhereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora uvuye i Kigali ni nko mu birometero 56 ngeranije ko nagiye mbibona ku muhanda wa kaburimbo ndetse hegereye kaburimbo uhare bye rero urabona ko ni urwobo rurimo amazi yanduye ndetse n'ibyatsi bigaragara ko haba hashora inka ni urwobo ruri mu rutare niba rumanuka nkundikije uko bagiye bambwira abaturage baravuga ko rwasibamwe kuko ngo rwari urwobo rurerure ndetse n'abana baragenda bogamo mu bihe bitandukanye. Reka rero dukomeze dukurikirane kubamenya amateka iyo kudeta mu 1973 twumve ko bagira icyo batubwira ku buryo kubona umuntu uza aya mateka ibintu bigoye ariko tuza gukomeza kugerageza nkuko twagiye tubyizeza abakurikira Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga.
mu buryo bugoranye twageze ku musaza Petero Serukungu w'imyaka 95 n'umukecuru Steria Kankuyo nawe w'imyaka 80 kubera izabukuru bombi biyererwa mu rugo na cyane ko batakibona n'abantu bazi kuganira bya gipfura bagacishamo bagashyenga banyakiriye iwabo mu rugo mu murenge wa Rwerinemba.
Muzee,
bravo.
Bravo neza. Komera komera.
Neza kuri.
Uteka ryose.
Bravo.
Ego. Umeze ute se muzee?
Neza naje mwana.
Cyagenze bite?
Cyagenze naje.
Ni zabukuru se muzee?
Ndamwa. Yo, kwa mwana.
Ararwaye?
Eh, ariko cyane ni bukuru no guhuma yuko.
Ubu nabwo ubona?
Ahabe ngo nubwo ndafuzwa ni.
Eh ntabwo uri kumenya byo birashoboka. Nitwa Eric. Ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika.
Bagira ubusa.
Eric bagira ubusa.
Njye nubwo.
Yego.
Ariko sha suko njya kuvuga.
Eh.
Niko.
Eh, uyu ni umukecuru wawe?
Nuko. Twarda fuye twarabuye twese.
Muri umukecuru?
Ndiho ndaramutsa muze uraho.
Yego.
Heza kuri.
Uteka ryose.
Heza kuri.
Uteka ryose.
Uraho.
Yego.
Niko.
Karami
papai jambo wale ya mkuni ya gira matuwa mizena ya mbarabara
mbarabara kutu
mkwe
ee
mwese yu mwanya makuru watu
yego
aliko se fataru kunungu mbuga
mbambuga kutu mbambuga nkawa na mbambuga nkawa saza mbambuga kutu
mbambuga izgiri languru yeri gira kure
mbambuga nane kwa ni jisere
mbambuga nwa kwe musari kono mbambuga mbambuga ichanye vye mbambuga uri kagitu mba ibi wabugira kaku mpaka waga senye na mbambu
waka nyaru
uwe nuu hivare jobundi hivare jobundi uri Nina ukunda kwibaza amateka yo ndamwumva.
Umusaza Serukungu gumbere kumubaza ku mateka zikurwa urwa rwabayanga nabanje kumubaza aho yaraherereye kuva mu mwaka wa 1970.
70 twara yitwa Mbira.
Mbira.
Hari aho inka zakagame ziba. Urwo baruri ku mushoro w'uyu musozo uyu turiho wambuka gakomburo hetujya kurwo kuri duwana.
Ntabwo mwagiye kuhasura ngo murebe ko hari hano.
Niba ko abantu bari babwiyemo se?
Yego.
Ntabwo twahasuye. Ariko kuvuga ko barugenye mw'abantu byo twarabyumvaga ariko ntabwo twagiye kureba imirambo nuko imizi ariko ubundi usanga urwonda ruzi uko rumeze nuko rote. Kuri icyo gihe baranaharindaga abasirikare bare bahakikije. Ntawageragayo.
Namenye gute ko haba harindaga?
Abasirikare baraharindaga bariyeri ebyiri ku uturuka muri ngenda n'uturuka inyamata
ku buryo se mu rwo kuharinda bashoboraga gukumira bashoboraga kuba
yashakaga nta n'umwe wageragayo nta muntu wagombaga kugerayo nta n'umwe wageragayo
ubu ufite imyaka ingahe muze
ikiyoni urakize
yego
nange niko meze ufite imyaka 95
uretse wenda kuba warahumye ariko uracyafite imbaraga
reka nta mbaraga zutisohokera udakore utagira tege mba muri iyo nzu sisohoka sinyaganye singira abandi bari mba muri iyo nzu.
Ubwo se ayo makuru mwayabwirwaga ni iki ko mutabaga mwemereye kugerayo?
Amakuru twayabwirwaga n'ababa bahavuye hariho ababaga bahakora bakaza kawe babivuga
bakora ku rwobo rwabayanga se
bakora kuri duwane bakora no ku rwobo nuko ngo bigeze kujya bakora bakajya bakoramo amacumu y'abantu batagamo bakera cyane bageze kurakora kwakora akoreshwa n'umuzungu bagakoramo amacumu inkota ibintu byinshi by'ibyuma ariko byinshi abantu ariko ku gihe cya mbere kitari iki gihe nibwo babikuraga
urwo buse rwari rurerure
ye baba we rwari rurerure cyane none cyangwagamo ngo kizazamuke yaba inzovu yaba imbogo icyagwagamo cyo kicaheragamo
mu bujya kuzimu rwareshaga
rutegura rwageraga kure cyane nta muntu warebagamo wateragamo ikinongo cyangwa ibuye ntumvirwamo
habaga hari niki habaga harimo
amazi cyane nta nubwo rwakamaga
waba warigeze kugerageza se ushaka kujya yo wenda abo basirikare uvuga baharindaga bakagukumira
yewe
yego
bwamwana twagiye ariko ntitwahagera
mwagiye muri tsinda cyangwa mwari nk'abantu
twari nk'abantu bageze kuri bane ariko tujya kureba turi abasore icyo gihe twari nari nk'ifite imbaraga ntarahuma twitwaje n'imiheto ngo turahiga ariko baratwirukana
wumva gufite amatsiko yo kuhagera
niwo kugira ngo tujye kureba iyo mirambo
ntawe wamenye mazina
ndakakuroga ndakabakashwi nta zina ntacyo ntabwo nakubwira ngo haguye rugize bite bajugunyemo kanako ya sinakubwira ngo bari bambaye imyenda isirike nayo ya naba nkubeshya ntabwo nabigeze bibyo
amateka yo kuvuga ngo bajugunyaga abakobwa batwaye inda z'indaro mu rw'abayanga wowe wayamenye ute
yewe namenye mbitekererezwa na ba mama baratubwiriye bati rero umukobwa nutirinda bazakujyana mu rw'abayanga ujye ukomera wirinde batazajya kukuroha nicyo cyabiduteye rero umubyeyi iyo yakubwiraga ikintu rero waragitinyaga nyine ukagira ubwoba uti bazandoha mu rw'abayanga ugahora wirinda cyane ndetse wikomeye yeho cyane bikabije tubatazandoha
tuvuye mu rugo rw'umusaza Serukungu ngo n'umukecuru Kankuyo twakomereje urugendo rwacu narwo rutoroshye ariko nanone abageze mu zabukuru bakagerageza kudufasha kumenya aho ababa baza amateka ya rw'abayanga baherereye
mutera rwa rutaza arahari kimonyo cya mugenzi arahari kumukoma abo bantu nkubaza ndabazi kandi n'abamere bahari reka nze nyobora umuntu umva Jonathan ubu ziri mu mudugudu reka nohereze umuntu ahagusange umuyobore agere ku mukoma areba abantu baho bakira bahazi hari ibyo ashaka kubabaza
ariko ndashaka abantu bari batuyengeruka cyane cyane begereye iriya shyamba
nkaho umusaza Gasirebanya nawe ni umukuru w'umudugudu w'umuyoboro muri Rweru yavuganaga na mugenzi we mu murenge wa Ngeruka mu Bugesera kuri telefone amudusabira ubufasha urugendo rwacu twakomereje mu murenge wa Kamabuye tuwashaka umusaza Minadabu Niyitegeka afite imyaka 75 y'amavuko yatuye muri Bugesera kuva mu 1971 avuye igikonko mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda yabanje kumpa ishusho ya Bugesera y'icyo gihe
harimo ishyamba ishyamba iri ry'urugenge ishyano burya ibikoko bitinya abantu noneho abantu baza imbogo zigahunga abenshi basuhukana inka imbogo rero burya itinya waba uri imbere y'inka ukazicengeramo imbogo ikagenda inka zigafuha imbogo zitinya inka byabuze
imbwebwe zo zari
nziza yayo y'inshisi
Muzehe Aminadabu nubwo atageze neza neza kuri rw'abayanga ubwo hari harimo imirambo y'abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere amateka yarwo hari icyo yaziho
baragiraga inka abana ndetse bakiri bato bajyaga bagatora amasaha yabo barushyemo
amasaha
ni imyenda babarohagamo babahambiriye mu ntuze mu babahambaga gipfura babahambiraga mu mashitingi bakagenda bakaroha mu rwobo
hari imirambo wigeze uhabona se
imirambo ari ibiraba ari mirongo wayibona ute byari ibiraga kuko urwo rw'abayanga ni rurerure
udushushanyirije hari hameze gute icyo gihe
ukuntu hari hameze hari harinzwe hari harinzwe iyo barohagamo hari agahanda kajyayo abasirikare babaga bakicayeho no ku rwobo bakicaraho kugira ngo hatagira abashumba bajyamo batajyamo kureba
igihe mwabaga mujyayo mwabaga muragiye byagendaga gute
mwabaga turagiye
ubu hari abantu mwabaga muragiranye wibuka ngo naka yafashe isaha isa gutya wenda y'umweru cyangwa y'umukara
reka ni bashaje barashaje
mshaje wa muharu kwa seche ukunza hakurja haria ya hii kurisa igitundu wa chishu wa kilambi kareju uyara puya ya shari menshi wajenda wakulibi
uwe se harumurambo habo
bari wala hise uni wangarjiji huku nubu kaini
narindi kuiwaza uhaheru karijari wewe
mhaheru kwa ishambariji hari awashora mari watara hasa nubu mhaheru
ujira niza hachengi mnya kinga uhaheru kwa ura subira yura hareba usanga nurgo burgo wayanga
hari nibi tari nubu na kujana singuru
na kujari joroji
nuna kujani hinga haku go harino tubuye na ho kawa kanga na gati uyewe kwa imana hari ya rufukui na haka uye kawa kanga na gati chani wake gula kizile hari vitari duche chivweni vitari hariko ni wakura haka uye utinjugu nye mamazi ndole kikomo kanhiwe wako
hajari
maana aja ho nye gari mhina ambara uretse kutaje mwatura je haugwa ikanye mwayozi yijire mwayozi na mwatura je akui bafata ikintu kigihinza nk'icyo kigize cyane ku bwa kayibanda bakajyana bagataye ntawe bafungaga baruhaga hari
mwumvise se ngo batayemo abo banyapolitiki mwebwe nk'abantu mwari muhaturiye mutuye hasi aho
mu banyapolitiki batayemo ntawakandagiraga cyakora wahengeraga abasirikare inka zihageze ukajya gutangira inka ariko abasirikare bahicaye bahari
mwarabarebaga abasirikare
barabarebaga baririnze n'inkoho barurindaga
kuburyo se wenda nk'umuntu
iyo bana harohaga bwo ntibahavaga barahakambikaga yatagira ujya kureba kunguruka mu kureba
nk'umushumba w'icyo gihe washoboraga kuba ugiye gutera inka ngo itajyayo ukumva harahumura hate haranukaga wahumvaga hameze
haranukaga amazi yose yari yarahindanye uretse ko haje gukama harongera rurongera rurazamuka ruruzura ariko haranuka hari uwo wumvise mu makuru wenda ukuru umwana hari uwo wumvise bigeze bica babaruhaga mu ibanga ry'igihugu ariyo barazanaga imodoka yuzuye bagapangura baruhamo bose barunze iyo
none se kugira ngo muzamenye ko hariya mu Rwabayanga bahataye abanyapolitiki bo muri Repubulika ya mbere mwabimenye mute
twabimenyaga twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibabimenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasase kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati barebajemo abantu uwo tugahindura inka zikagaruka kibuga bugepfo n'abasirikare kandi batumaga inka zihagira
ntiwababona ntugira ubwoba cyangwa mwarimu wamenyereye
twari twarabamenyereye n'abana nk'aba baragendaga bagasanga aho bicari bakaguma bakaganira inka zigarisha bagasubirayo bati muzire ntimwegere hariya kubwoba bahavaga bimaze gushwanguka bigiyemo hasi ubundi bapimu bakava bakagenda
wowe hariyo wigeze ubona iyo mirambo cyangwa wasanze yarashwangutse nk'uko
yari yashwangutse babishyemo ntiwahakandagira wahageraga byarashwangutse
naho ku musaza Serukungu wemeza ko akurikiranira hafi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika umunsi ku wundi ngo iyo yumvise iby'amateka ya coup d'etat y'1973 n'ibyakurikiye biramushegesha
nsigarana ubwenge bwa bwatembereye bu kubona abantu bapfa bazira ubusa ntacyo bazira ntacyo kumva umuntu yatemye undi yareba undi yajugunye undi
bo wababwira iki ku babuze ababo muri ayo
babuze ababo cyo nababwira kwihangana kuko nta cyaha gihorwa ikindi ntibaba bihorera ngo bagabye nta kindi bakora ndetse uretse wa mugabo uretse guceceka bakumirwa bakabana nk'uko abantu bavuze ngo nimwihorere bamarana nta kasigara
ngira ngo Venuste Nshimiyimana ayo niyo makuru Ijwi rya Amerika yabashije kumenya ku mateka y'urwobo rwa Rwabayanga muri Bugesera ku bijyanye na coup d'etat yo mu 1973 Ijwi rya Amerika ibikwiye ku mutima ishimiye byimazeyo abafashije kugera kuri aya mateka ya Rwabayanga cyane abatuyoboye tukagera kuri aba basaza n'abakecuru bazi kuri ayo mateka
arakoze Eric bagira ubusa shimire kandi mwebwe mwese mwamufashije kurangiza neza umurimo ashinzwe
twari dutuye ariko abandi bari barahandi ntibamenyaga kuko iyo barohaga icyo gihe inka zarahageraga zirisha ugasanga zasase kubera umunuko inka zigasara inka zikabira bati bareba shema abantu
mbashimire namwe oriya mukangabo Matias Bushishi Stanislas Biseruka natanze umuganda wo kwandika amateka y'u Rwanda
umwe yari umudatirografe yitwa Gatoromo Bisimasi ndabyibuka cyane kubera ko yari umudatirografe kandi yari agiye kujya muri Rosette
ni hano turangirira ikiganiro cy'uyu munsi hamwe na Etienne Karekezi uri Washington DC wagihagarariye mbashimye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.